suka umutima ukababara ninde wavuze ko jyewe nakwanze nihaki ubona umukunzi wanjye namubwire ko mukunda iyo mubwira ko mukunda nyemera vuga ko mushaka ntabyumva mu maso ye harimo agahinda mu mvugo ye harimo ikiniga mubwire abyumve genda umubwire ko namwanganya gato mubwire ko ibyo yitipse atari byo nanjye si jye kandi nawe si we icyo nzi cyo ni uko nawe ankunda sinamwanze yamabajwe n'ubusa umubwire ko nigeze mwanga Sinshaka gukomeza kukubabaza Oya, oya Ubona ngiye ukambaza Ugiye he, kombo nunyanze Wabona navuga ukambaza Kutavuga ko wahindutse Mubwire abyumve So you tip the tidy toe Now this is the day And you know it's the way It turns it all Look who now I'm going to die Sing I'm going to Yeah Yeah, my voice went over sound Oh my god Go, you guess I'm going to Nandisi J, and you know it's the way it turns it out.